dalka Mareykanka waxaa maanta ka socota doorashada guud ee madaxtinimada Mareykanka, taaqalka sanadka iyo weliba taaqalka hoose ee mudanayaasha. Ku dhawaad 100 milyan oo qof ayaa hore u soo codeeyey. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya sida ay doorashadani u socotay ilaa hadda.
10 milyan oo codbixiyaasha Mareykanka ah ayay maanta u bilaabantay in ay codadkooda ka dhiibtaan tartanka doorashada Mareykanka, iyaga oo kala dooran doona in uu tirada sii hayo madaxweyne Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga, ama uu xilka la wareego madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraatiga. Iyadoo laga cabsi qabay cudurka COVID-19 ayaa in ka badan 89 milyan oo qof ay hore u sii codeeyeen, tiradaasi oo 3 meerood oo 2 u dhiganta tiradii guud ee codeysay doorashadii hore ee 2016, taasoo ahayd 139 milyan oo qof. Tirada badan ee dadka codkooda hore u sii dhiibtay ayaa la saadaalinayaa in tirada guud ee codbixinta ay gaari karto heer taariikhi ah oo ka badan 150 milyan oo codbixiye. Laakiin xeerarka tirinta codadka hore loo sii dhiibtay ee gobollada Mareykanka oo kala duwan awgeed ayaanay suurtagal ahayn in fiidnimada caawa saacadda Mareykanka ka hor la sii ogaan karo natiijada, kama dambaysta ana waxa ay qaadan kartaa dhowr maalmood haddii codadku aada isu sii dhowaadaan. Codbixinta maanta ayaa waxaa ka horreeyey olole doorasho oo xoog badan oo ay labada musharax ku loolamayeen sidii ay u kasban lahaayeen kalsoonida codbixiyaasha, iyadoo dabayaaqadii toddobaadka ay xamaasadu cirka isku shareertay, taasoo mar keentay in taageerayaasha labada dhinac ay isku dhacaan. FBI-da Mareykanka ayaa baaraysa dhacdo sababtay in mid ka mid ah basaska waday taageerayaasha Biden ee gobolka Texas uu hakad galo kadib markii ay jidka uga baxeen kolonyo baabuur ah oo sitay calanka Trump. Ganacsatada qaybo ka mid ah dalka Mareykanka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka waaweyn ee New York iyo Washington ayaa bilaabay in ay goobahooda ganacsi xayndaab ku wareejiyaan iyagoo ka cabsi qaba rabshadaha ka dhalan kara natiijada doorashada. Dadka sida hordhaca codkooda u dhiibtay ayaa badankoodu waxay sheegeen in ay sidaasi u yeereen iyagoo diidan in ay caqabado kala kulmaan safafka dhaadheer ee maanta loo galayo xarumaha codbixinta iyada oo cudurka COVID-19 uu soo laba kacleeyey. Tartanka madaxweynenimada ee sanadkan ayay codbixiyaasha Mareykanka kala dooranayaan 2 hogaamiye oo ka da'weyn inta badan dadweynaha ku nool Mareykanka oo ka badan 328 milyan, iyada oo Biden uu yahay 87 jir halka uu Trumpna ka yahay 47 jir. Labada musharax kii guuleysta ayaa noqon doona madaxweynihii ugu waayeelsanaa ee qabta tirada Mareykanka. Doorashada madaxweynaha ka sokow waxaa sidoo kale la dooran doonaa dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay aqalka hoose ee Kongareska iyo 530 kursi ee aqalka sare ee Senatka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya ilaa iyo hadda doorashada Mareykanku sida ay u socoto.